baby. Boom shakalaka, yani bad man shata. Nigga come king, make you timbo kochaka. Lingo mkuwa pasta, kichwani na rasta. Wanaiga mapimbi, malinda na baka. Atututo, fata company, yeah. Wana vibwek, wana fit, na vibwek. Back my deal in shot. Esho na driving car. Papa lita techno, bado tunaluka na Togo international. I'm in here chamala. See this shit stop me now. Ay, ay, ongeza something now. Ay, ay, I'm on a look now. See this shit stop me now. Ay, ay, ongeza something now. Ay, ay, I'm on a look now. Shani jangala, music ipita ni dibala. Bila kuwika una makala, pumzi mita ni msala. Washa content, manika gadam, iwe long term, sisha ifem. Alhamdulillah lipo doka nishan, picha chapati na kumwa na chai. Kwa mita techno, bado tunaluka na, Togo international, amini ya chamala, See this shit stop me now. Ay, ay, ongeza something now. Ay, ay, I'm on a look now. Ay, ay, see this shit stop me now. Ay, ay, ongeza something now. Ay, ay,